right. Here's another one. Here's another
one. Kitu frani kubere, eh?
Yeah.
Hiko bere.
Breezy, breezy,
hiko bere, eh? Hiko bere. What a one.
Ambia zile bebe zikam true.
True.
Mina zikeuza siku siku
cool.
My champagne poo poo poo. Tumejipanga tututu. Hatukosagi ukoko ili ni junguku. Wafikishia bari watoto wa mtahu. Wabenu janja mteja kukuja sokoni tu. Soku kama skani kupiga majungu tu.
Ekiza na kresta, kure kuchanganya mchecha. Kure biti na bopita na tesa kama ibatista.
Ya 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 ya. Yeah 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 yeah.
Alright.
Ya 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 ya. Toka tizi Uganda mpaka Kenya.
Na genge shoy, na genge shoy.
Watoto wazuri masela wananisoma.
Na genge shoy, na genge shoy.
Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda.
Na genge shengesha, na genge shengesha.
Najua mikono inatakiwa kuwa
kwa mahewa.
Kiuno mahali inatakiwa kuwa
umekewa.
Achino watoto wazuri wote waje kwangu
singekewa.
Kolewano kiwa soba na siya
kulewa.
Hili kesho sijesema ulitiliwa madawa.
Watu hae. Watu
alright.
Hae. Watu hae.
Yeah. Rebembe.
Na genge shoy, na genge shoy.
Toka tizi Uganda mpaka Kenya.
Na genge shoy, na genge shoy.
Watoto wazuri masela wananisoma.
Na genge shoy, na genge shoy.
Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda.
Na genge shengesha, na genge shengesha.
Magengesha,
oh, oh.
Goma lina wabembesha. Full underswa na veveka. Nyosha maneno inakurembesha. Sound minge inakusomesha. Maneno pesa inakulombesha. Chupi weti na watotesha. Dembila ela nikidonda kutonesha. Chukindozi na wakondesha. Ustia uruma atakuchoresha. Nasaka tundu mina rengesha. Nasaka tonge mina gengesha. Leta mchoro tunachekecha. Night shift sisi tunakesha. Maisha yenyewe mi mwenye teacher. Mwambie mwanao pisha. Ujanishikia pumzi sakilecha. Cho, achacha cho, cho, achacha cho, cho, achacha cho, cho.
Na genge shoy, na genge shoy.
Toka tizi Uganda mpaka Kenya.
Na genge shoy, na genge shoy.
Watoto wazuri masela wananisoma.
Na genge shoy, na genge shoy.
Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda.
Na genge shoy, na genge shoy.